yamde sapo itati dum woni to Bamako leedi Mali on wakati goto woni to Lomé leedi Togo
Rama Diallo
RFI fulfulde salmini on kibaruji nyaloma hande alkamisare tom Mali ton en pede politique ana kada kawrite golleji mubben dum don ko wakati mo hejanaka timude tafon dum hore jo lam faddi ngu sifi hanki ide tuma tawrede alhaliji di galana Mali nafaidi wakatiji hore bede pede politique ona metini ngal pelitan ngal be bi ana lundi lawi asaria wudi on wakati imam Mamoudou Diko kam suuti kongi wakati ji sedano fadde majum fadde koliji leedi Mali gila Algérie to tawa to Nigeria ton sudu hayboru cellal e sakadi nyawji daboji ana joki etefude yitude kayfia nyaw kaningu bangungu to diwal sokoto ngu nyaw osaboken raptude yimbe burbe etemedere ko watta yimbe nayo mai koliwi e majum en pamane di kibaruji wodi to togo ton lundibe lamu ana kabbi jeede sungoji de tebe no ga e jena ndudo lewru yidi mabbe woni e falade lamgu e muye mudum walude do ga leji on calminama do RFI fulfulde kibaruji di to Mali paaten ton en aldibe lamu fadde ngu be dalni golle dennangal pede politique e ngu muji gonandi e dawro ngonde ndido leydi e wi lamgu kenga e decree kifa do jonde batu jagolbe ben ko dum don muye mabbe woni hono de do mbien de do pede ko tambitide fa joni do tambitade jam e de yere to Mali dum wono ko waddi danede golleji majje Musa Umar Bari misalminima
rama misalmini hidibe be
Musa yeso jahinian ko be woni ko odo decree janga hanki
kolon jati dum ko bitinande kesse de be colonel be siwli be lamu gila hitande ujunnaaji didi e nogas wadi faati e lundibe lamu mabbe dum woni kala chalido yende mabbe den ko bitinde ndima ko kongol lundare lamu e biol landaji lundibe be ngal pelital jettama e saande pelle societe civile e landaji politique leji ndi ngoni e namnaade yubbingol woteji hore yakku leydi sabu den pelle societe civil e landaji politique kewde der leydi ndi mbalino windande nyane chapan tati go lewru tataburu e der mayre be koliti chagal nogas e jegum lewru tataburu happu jagnodo ngam yubbinde sumgoji wadani Mali natti wonte e dongo sariya ko fati e honde pelliti dum wana kisum e der Mali sabu nyane sapo e joy lewru goburu fedde politique PSDA de Ismaël Sako fusama nden fedde no tumano adudu dillere e der leydi ndi e biol ardibe lam faddiwngu kono fedde de hollitino ngal pelital alda e sariya e kadi e captain Asimi Goita hono wonde gardi do leydi dum tawi ko pelle godde hono semas de Mahmoud Diko sadinde Umar Mariko de fuf ko dalillaaji goti pusira woni dillere e der leydi e fedde wonde no dirtede Mali model fedde wadore yurnit ko faati e sumgoji dadano e ngel dartingul dum ko ciagal debe kali alhali yubbingul woteji e der Mali ngam adur dalillaaji ngal pelital colonel Abdoulaye Maiga holiti wonde sabi ngal pelital ko kisal e deejere e no wawi tabirde e der leydi ndi e wi decree o e andinde Rama Diallo doole pelle landaji politique e der leydi ndi ina usta gila e hitande ujunnaaji didi e nogas dum ko ngam falade halullaaji wala nyingoje chatude faade e be laamibe
Moussa Omar Bari ngal pellital aldibe lam fadde ngu reway sariya ngal doftaaki do koyde doygal leydi ndi dum wonno ko holliti aldibe e pede dahro yoga yuro PSDA fa joni en kedo keno hore jonde do fedde do RFI fulfulde subaka hande joni ngal do pellital ngal lam Mali hoyni suru tambitindu kibaruji kumpite kibaruji duno hakka bangini goingol hande jati hollude ebe kadi joni mediaji di humpitinde kibaruji kala ko fati e ko habodi politique leydi Mali to Mali ton keddotoden wakati ji seda fadde fa horebe leydi ndi ko enangal pelital faddade golleji e pede politique dum do en Imam Mamoudou Diko wadi yewtere fadde ko leydi leydi Mali gilla Algérie to tawa gilla Libye hande o limete mako e aniyaji di horebe leydi ndi njogani o Amadou Barouba misalminima
hedibe be
Amadou Barouba ko ngudi Imam Mamoudou Diko nanama hanki fewde horebe leydi Mali
non jati e Rama Diallo gonga ala to Mali sobinare ngakki leydi ndi na tampi niwi Imam Mamoudou Diko hanki e yewtere mako e dey e ley mediaji rendodi peje kebaki tafon jokkini o duniyanke o wattido chomci daneji e kala raneka holli gongaji no kani halede e ley Mali o holli wonde ala susudo halude to Mali sabu e biol makko konun kobe no tawa e laamu be kutorima sukabe kambe konun kobe ngam wadude ko fala e bonnude holare hakkunde be jokolbe e leedele adunaru beedi Imam Mahmoud Dicko o tintini wonde konun kobe ardibe laamu fadengu njida diine be bonni inde makko be laami be Mali ko franc-maçon en niwi Imam Mahmoud Dicko o nyingingu laamu no feewi e ley kongudi makko hanki udditugol ndu suudu afrikan koru topitindu gande bile yagal tintini wonde be ardibe njida diine Mahmoud Dicko holliti wonde kala ko fewti beldigal bibe leydi ndi o andini konun kobe wawata latinde dum e biol makko kambe jati be belda kambe konun kobe be nanondirani e gardagol leydi ndi gartol makko e der Mali Imam Mahmoud Dicko holli boyata lato kono o hokkirani nyalande e tafon ngol lawol woni dida bol Rama Diallo ko Imam Mahmoud Dicko no yewta e alhali Mali to tawa e Algérie gila lewru sappo dida buru hitande faltinde e siftinde ko e bismango horejo leydi Algérie wonno Abdel Mazi Tebun o wadi ngu njilu mako ngol jahol mako welano horebe lamu fadewu Mali sabu dun waduno kwa isaha nede lede didi njogdi lural
ajara Mamadou Barouba RFI ekibaruji di to Nigeria ton sudu haybolu cellal e sakade nyawji nambien nyabuli indirandu NCDC on don en ana humpita tan ko kenga be kolliti e be tefude andude kayfia nyawji hono ka nyaw kawni ngumbieten e alhali wonande ko bangi tonto diwal sokotu yimbe fonde temedere chapan jegom e nay bangini none gudo nyaw nay wobe kam mai ko rewi e odo rafi cellal jantore nasi Yusufo Gilama to kanon
Nyangu yeptana ka wangi nder chubodde juego to hukuma pamara Isa nder diwal Sokoto banu hukuma ka kilanta widitago e faddago nyawuji nder leydi Nigeria ka NCDC labbini chubodde den kauti e Bargaja e Isa Woylare e Isa Fombinare e Tozai e Sapre e Maturba to yimbe burna mabbe ko sukabe hewtube temere chapande juego e nayo nangingu NCDC wi sukabe nayo jada kemayi sabu nyawungun jagordo mawdo NCDC Dr. Jide Idris famtini no hukuma kan hebi andino regila jagorgal jamu diwal Sokoto nyalde nogas ego omari si do yimbe burna mabbe ko sukabe hakkunde dubi nayi e sappo e tati nyawrinawo redu e utugo redu e bernde e opecha tude e mature hukuma kan andinino hebgolab dum do nyawgun dai sabu so en derento ko tayre den wontiri hautade e nyawndorde eltolo kotorobe wala nyawndobe jabi hatirde Usman Damfodionde Sokoto e hukuma Nafdac e ma hukumaaji goddi NCDC tabbitinino labal do nyawgun fam tintender ne bata jagordo jamu diwal Sokoto boy majo Dr. Balarabe Sheu Kakale andinino nyawgun nastinder diwal Zamfara keddual na se Yusuf Usman Kano RFI
wodi to togo ton woteji député be don subagon député en tawti hore be heddiwe dum wadannoga e jenay andu do lewru nay buddu pelitat ngal ho enama talatare e batu jagolbe di woteji kanonoji wadde no gahi e lewru ndu ko hore jo leydi don togo fornya sembe ditinino disabu yidi mabbe fejjinde dogal leydi gal e lewru faltindu lundibe mo bondirbe dental pede politique no dirabe e DMP andini njete ido su ngoji muy mabbe woni falade yidi lamugo kedo den do Umar Mamadou Sow
jibari e wasu gol famandirdi ino jokki e alhali wayli teri dosgal lididi ton totogo e wi kafu ajamak bo Johnson horejo kawtal landaji lundidi wietingala DMP be jogorani lundadi woteji deputebe payadidi
il n'est pas question qu'on y participe pas
siki ala min jabata wasi tawedi e woteji di min badino jumre e wasi tawedi e majji hitande ujune didi e sappo e jetati kono joni min pami lamgu yidi ko min gadde sumgoji di mamin pammin bibbe togo nabe habe ganda cukki di lami be mbadata di
sanctionner sévèrement le parti au pouvoir
tawedi bi ngam jukudi lamgu fof non e wasdi yadudi e wayli gol dosgal ngal ko lati to sudu sardiji ndu
nous sommes contre le changement de
min jadani e wayli gol dosgal leedi ngal min jadani kadi eno lamgu wadirini sabu e be ngandi to gonabe jida den wayli tere ko dum sabi be namda kibe miijo mabbe be dewnu dum to sudu sardiji ndu ganduda manda mu jofi jire lewru dida buru hitande ujune didi eno ga setati faltinde
du février 2023
lundi bilamo be ino noddi se poji e timode nde yonteri 15d in se poji ne kawro e fudugol orngal ngal
ajarama Omar Mamadou Sow on jarama onon hidibe RFI fulfulde joni joni yewtere modon on totama ko gol Fatoumata Sissawane ana domi on faddi dum don non andon tan dido kibaruji ana ngarta wakati kala do helluji RFI fulfulde.